Okay, wendo sababu unafanya ni hustle. Na nipo penzi basi jasho langu ni lako na kama. Na kama haujajua kifatacho nitakupa pete ya uchumba ukawalingishia wenzako naona. Naona sifa za kubaki na meme. Yapo wenzako wapendi we baki na meme. Chasema mala cha wote na squatchi lakini kama mapenzi ni uchizi ni shangiwa na jine. Okay, shore, mindo shore. Usinune ni kuzi baby sore. Mambo yote dole, nizi kwa mpole. Nipe mapenzi, twende mpaka kinole. Awenza kwa nosema uondoke uniache.
Baby acha na lao.
Cha msingi mama kila napo kwenda tuwe wuti.
Ili tuapige bao. Baby love that usiji wezi na unagiwa you my only one. Only one.
Modo la snap kabisa. Chini moka, suti nitanyonga kabisa.
Bonaventure.
Yes, do anapenda kunita. Fundi wa kitanda duu, kanga moja na nita. Ni mipango ya mwenyezi kwa siku mambo atajipa. Moyo wangu sukuma mapenzi na damu ya chemishipa. Sema mengi najua usijari sito wa mini. Na kisema umungu wa mbiye nimekuchoma mimi. Jicho kungu, laini, mtoto bala. Nipe mapenza kizungu, nito mzungu kicha. Unataka ice cream? Nitakupa dumu zima. Au kama unataka koni lambe mimi mwili mzima. Baby girl, tell me what to me. I want life is not the same. Tambua kwamba window my only one. Love is not a game. Say what, baby.
Baby love, kaku siji wezi na unagiwa. You my only one, only one.
Yani wako na mission. Usijali got your back. Without you I'm not living. Vipi siku tukifunga ndoje wataonaje.